on deck boy. Grandmaster
techniques. Ashe, when the moon met me say doing it all heavy. Aman semen HIV. Aman semen in am toto nambare. Ini reggae ota kunyunga. Ini reggae ya wale wase wana choma oye. Ini reggae ya watu wamesoda. Maisha ni ngumu ela baro tona songa oye. Amani seme sheme gia nani taka. Inama bebe mama zaidi ya shaba. Amani ele meru nyanze kuza shaba. Mana wala chunga sana eh. Akina siyale baya.
Let's get it.